Mikwano jange nine sanyu nate okulabanga mutwega seko okulya nate ekigambo kya Katonda. Rutambi luno twagala twogere ku basajja abaamaanyi aba Katonda. Kakati kwata akatabaako okubiri obikule ekifaananyi ekisooka. Tandika okutunuulira ekifaananyi ekisooka. Mu kitabo ekyakomeredde twalabye Isaaka mutabani wa Ibulayimu engeri gye yasinkanamu Lebbeeka. Okumala ebbanga ddene baali nga tebalina mwana. Naye Isaaka n'asaba Katonda era Katonda n'abawa omwana Lebbeeka n'azaala. N'ekiseera bwe kyali kinaatera okutuuka Lebbeeka okuzaala n'awulira abaana babiri nga balwanira munda ye. Katonda n'amugamba nti agenda kuzaala abaana babiri abalenzi. Nti era balibeera abafuzi ab'amaanyi naye omuto ku bo yalibeera omukulu okusinga munne. Oyo eyasooka okuzaalibwa baali bamuyita Esawu era n'abeera omuyizi ow'amaanyi. Ng'omwana omubereberye yali ateekwa okufuna omugabo gwe ogw'obusika nga kitaawe amaze okufa. Omulenzi ow'okubiri ye baali bamuyita Yakobo yayagalanga nnyo okubeera mu nsolo okulunda. Isaaka taata wa Esawu yamwagala nnyo kubanga yawoomerwanga nnyo ennyama Esawu gye yayigganga. Ye Lebbeeka yayagala nnyo Yakobo. Yakobo yamanya nti ebisuubizo bya Katonda nti alibeera omukulembeze ow'amaanyi. Naye ng'amaze okulaba nti kitaabwe Isaaka yali agenda kuwa obusika bwe Esawu. Esawu lumu yagenda n'akomawo okuyiga n'akomawo nga talina kyakutte. Yali awulira ng'enjala emuluma nnyo era ng'apooye nnyo. Mu kiseera ekyo Yakobo ye yali afumba mmere Esawu yatuukira. Esawu n'alyoka yeegayirira nnyo Yakobo olw'okumwayo kamere. Olwo Yakobo n'agamba guno gwe mukisa gwange. Kisooka oteekwa okunsuubiza nti ojja kumpa ebyobusika bwo nange olwo nja kuwa ku mmere gye nfumba. Olwo Esawu n'alyoka agamba ate obanga ŋŋenda kufa ebyobusika bigenda kunnyamba ki? Kakati nze nzikiriza okuwa ky'onsabye. Yakobo n'amunywererako n'amugamba nti sooka ondayirire nti ogenda kukikola. Esawu n'akkiriza okumuwa ebyobusika bwe senga anaamuwa ku mmere. Yakobo tiyalowooza nti Katonda alimuwa ebyobusika. Ekyo yakola kwe kukozesa amagezi ge era n'okugerengetanya kwe era n'anyaga muganda we. Olowooza kino kyasanyusa Katonda?